waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
welwel iyo walbahaar ayaa la soo dirsay xubno ka mid a bulshada reer suudaan ee austareliyaanka ah iyaga oo ka warlaa qoysaskooda ku go-doonsan magaalada alfashiir kadib markii ay dagaallo xumi ka qarxeen magaaladaas. waxaa toddobaad ka hor magaalada qabsaday ciidan hubaysan oo ka mid ah kuwa la yidhaahdo Rapid Support Forces oo loo soo gaabiyay magacooda RSF, waxaana dad khubarahi ay sheegayaan in xasuuqiyo ba'an lagu dilay kumanyaal qof. in kasta oo uu internetka iyo adeegyada telefoonkuba gebi ahaanba go'an yihiin, ayaa haddana dadka reer Suudaan ee qurba joogta ahi ka warsugayaan qoysaskoodii iyo heladoodii iyagoo aan hubin in ay weli nool yihiin iyo in kale. warbixintan oo uu noo soo qoray Sam Dover oo S B S ka tirsan ayaa faahfaahinaysa. waxaase dhegaystayaal naga digniina inay warbixintan ku jiraan warar naxdin iyo murugo leh.
Personally, I feel numb. Literally, since the takeover, the first 3 days, I had one meal. Can't eat, can't think about anything else. My uncle, we don't know if he's dead or alive.
Waxaan dareemayaa in dareenkii iga tegay tan iyo markii ay qabsadeen magaalada saddexdii maalmood ee ugu horreeyay hal mar oo keliya ayaan wax cunay. waxna igama degaan, wax kalena kama fikiro, ma ogi in adeerkay uu dhintay iyo inuu nool yahay toona, ayuu yidhi.
It's been a complete blackout. I have not heard a thing from any family or friends that have been there. It's impacted my mental health extremely, not just me, a lot of Sudanese. It's impacted.
Gabal baa ii dhacay, qoys iyo saaxiibo halkaa joogay, midna war kama hayo. aad bay caafimaadka maskaxdayda u saameysay, aniga iyo dad badan oo reer Suudaan ahba aad bay u saameysay caafimaadka maskaxdayada, annagoo xataa aan joogin meesha dagaalka, TV-ga unbaanu eegnaayay, tiri. Alqaale Cabdulrasuul iyo Dooxa Maxamed waa laba qof oo Australian ah kana soo jeeda dalka Suudaan oo la daris ah naxdin iyo murugo, iyaga oo ka baqaya in qoyskoodii joogay Suudaan la laayay. qoyskooda ayaa ku go-doonsan magaalada Alfashiir ee caasimadda gobolka Daafuurta Waqooyi kadib markii ay ciidamada RSF gaajo ku go-doomiyeen magaalada muddo 18 bilooda. ayaa haddana magaaladu gashay xaalad halis ah kadib markii ay ciidanka RSF xoog ku galeen 26 Oktoobar, halkaas oo lagu eedeeyey in ay ku xasuuqeen dad shacab ah. Alkhiir Ismaaciil oo magaalada uga qaxay tuulo la yiraahdo Tawila ayaa sheegay in uu ka baxsaday goob uu ka dhacay dil wadareed.
These people collected 300 of us, civilians, travelers. They brought us to a reservoir. The people on camels and motorbikes gathered us and killed us there.
Annagoo 300 oo shicib ayaynu soo ururiyeen oo na keeneen meel biyo kaydin ah. dadka na keeyay waxa ay fuushanayeen mootooyin iyo geel, dadkiina halkaas bay ku laayeen. waxaa ku jiray nin da'yar oo aanu jaamacadda Khartoum wada dhigan jirnay, waxaanu ciidankii ku yiri kan hadilina ee daaya, kadibna intii kale ayay laayeen, ayuu yiri. Nathaniel Raymond oo ah baaraha dembiyada dagaalka islamarkaana ah agaasimaha macadka cilmi baarista bini-aadminimada ee jaamacadda Yale ayaa sheegay in muuqaalada dayax gacmeedku muujinayaan dhiig badan iyo xasuuq aad u ballaadhan.
What I can tell you is we're not talking hundreds. We're not talking less than 10,000. We're now moving into the tens of thousands. Just to put this in perspective.
Kama hadlayno boqolaal ama kumanyaal, tiradu hadda waxa ay dhaafaysaa 10,000. si kale haddaan u dhigo waxa halkaa ka dhacaya waa xasuuqii Ruwanda oo kale, ayuu yidhi. dowladda Suudaan ayaa sheegtay in ugu yaraan 2,000 qof lagu dilay 48 saacadood ugu horreysay, halka ay hay-adda W H O na xaqiijisay in 406 qof oo ay ku jiraan bukaan iyo shaqaale caafimaad lagu dilay cisbitaal magaciisa la yidhaahdo Saudi Maternity Hospital. RSF waxa ay dagaal kula jirtay ciidanka Suudaan tan iyo April 2023, hase yeeshee ee qabashada Alfashiir ayaa muhiim u sii ahayd maadaama ay hadda gacanta ku hayaan dhammaan gobollada Darfur oo saddex meelood kiimeelka ah dalka oo dhan. Markii ay qabsadeen magaalada kadib, waxaa gabi ahaanba la jaray isgaarsiinta telefoonada iyo internetka, taas oo qulqulkii warka ka guysay dadka reer Suudaan ee degan wadamada kale. Duuxa Maxamed oo ka soo carartay dagaalka, imikana ku nool magaalada Canberra, ayaa sheegtay in ay hadda miciin bideen in ay fiidiyooyada ay maleeshiyaadku soo dhigaan ka raadiyaan wajiyo ay gartaan.
We've been just looking through the videos that are surfacing, trying to see if we'll find a familiar face among them, if we'll see a relative, a friend, a family member.
Waxaanu daawanaa fiidiyooyada ay soo dhigaan annaga oo ka eegana, bal inaanu qofna ka garanno, sida qaraabo, asxaab iyo qoysba. Marka aan arki waayana, waxoogaa nafis ah ayaan dareemaa. Macnahuse ma aha inay nabad qabaan maadaama aan halkaa ka arki waayay, ayay tiri. Al-Ghali Abdul Rasul ayaa isaguna sheegay in qoyskiisii oo ay ka mid yihiin adeerkiis iyo eedadiis ay weli ku go'doonsan yihiin magaalada Al-Fashir.
The idea of not knowing, you know, where they are, how they died is far worse. Because death with this accepted death.
In aanan ogeyn meel ay joogaan ama sidii ay u dhinteen ayaa iiga sii xanuun badan dhimashada lafteeda. Waanu iska aqbalnay dhimashada intii dagaalku bilaabmayba. Ehelkaygu way dhimanayeen, buu yidhi. Qaramada Midoobay ayaa sheegay in 60,000 oo qof ay magaalada ka qaxeen, halka 150,000 kalena ay weli ku go'doonsan yihiin magaalada gudaheeda. Fatima Cabdulraxiim iyo caruur ay ayeeyo u tahay ayaa ka mid ahaa dadkii ka cararay magaalada Al-Fashir dhowr maalmood ka hor intii aan la qabsanin, una qaxay tuulada Tawila. Waxa ay sheegtay in inkastoo ay ka badbaadeen dhibaatadii ugu xumayd ee RSF, haddana jidka loo galay oo lagu dhacay.
They beat the boys and took everything we owned. They left us with nothing. After we arrived here, we learned...
Wiilasha way garaaceen, wax kastana way naga qaadeen. Markaan halkan nimidna, waxa aanu maqalay in dadkiina daba socday gabdhihii laga kufsaday, nasiib wanaagse gabdhaha iyagu way ka soo badbaadeen, ayay tiri. Hay-ad la yiraahdo Plan International oo gargaar siinaysa dadka u barakacay Tawila ayaa sheegay in ay xaaladdu aad u xun tahay. Hayley Cull waa ku-xigeenka madaxa hay-adda Plan International Australia.
They're arriving speaking of dead bodies along the side of the road on the journey. They're speaking of people being killed and executed.
Dadku marka ay halkan soo gaadhaan, waxa ay sheegaan in ay wadooyinka ku soo arkeen meydad, waxa la dilay dad shacab ah oo aan loo aabba yeelin. Dadku waxay imaanayaan iyagoo aad u macluulay. Waxaanu maqlaynaa in la kufsaday haween, gabdho iyo caruur badan, ayay tiri. Dagaalka ka qarxay magaalada waxaa ku horreeyey go'doon 18 bilood ah oo magaalada Al-Fashir ku jirtay. Intii uu dagaalku socdayna, urur metela dhakhtarro oo la yiraahdo Sudan Doctors Network ayaa sheegay inay dad gaaraya 14,000 oo qof uga qaxeen magaalada sababo la xiriira duqayn, gaajo iyo dilal sharci darro ah. Warbaahintan S B S ayaa bishii August la hadashay Maxamed Daa'uuda oo markaa joogay Al-Fashir, isaga oo uga warrami jiray xaaladaha adag iyo gaajada ay dadku ku jireen. Waxa uuna ka soo warrami jiray weeraradii ka dhacay Al-Fashir iyo xerada barakacayaasha ee la yiraahdo Samsam. Hadalladiisiina waxaa ka mid ahaa in uu saadaaliyey in haddii ay RSF magaalada la wareegaan ay dili doonaan isaga iyo dad kale oo badanba.
If they controlled it, Al-Fashir, it is surely they will kill and raping and kidnap and fairly they will kill the leaders.
Haddii ay Al-Fashir qabsadaan, dil iyo kufsi iyo afduub ayaa dhici doona. Horraantaba wax ay dilayaan madaxda, aniga way iqaban doonaan ama idili doonaan haddii aanan lacag laygu soo daynin, ayuu yiri. Qoyskiisii iyo asxaaba ayaa hadda xaqiijiyey in nasiib xumo RSF ay dileen Maxamuud Daa'uuda markii ay qabsadeen magaalada. Dowladda Maraykanka iyo ururo xuquuqda aadanaha u dooda ayaa bishii Janaayo ku eedeeyey RSF inay geysatay xasuuq qowmiyadeed. weeraradii cusbaa ee al-fashiir lagu qabsaday ayaa sii xoojiyey cabsi in ololahani yahay mid lagu sifaynayo dadka deggan gobolka Darfur oo lagu sheego in ay soo jireen ahaan ka soo jeedaan Afrika laakiin aanay ku abtirsanin carabta. RSF ayaa diiday dhammaan eedeymahaas iyadoo oo hoggaamiyahooda Maxamed Xamdaan Dagaalo uu sheegay in tabaxaddii sharciga jabisa la ciqaabi doono.
There are violations that took place in Al-Fashir. From here, I announce the formation of an investigation committee. The investigation committee shall...
Al-Fashir waxa ka dhacay xadgudubyo, waxa aan magacaabay guddiga baaritaan. Guddiga baaritaanka waxay dhaqso u baarayaan askari iyo sarkaal kasta oo ku xadgudba dadka. Si dhaqso ah oo daahfuran ayaa loo xiri doonaa, ayuu yiri. Laakiin Cabdullaahi Cali oo ka tirsan urur la yiraahdo Sudanese Australian Advocacy Network ayaa sheegay in hadalkaasi ka hor imanayo xaqiiqada jirta.
These claims in fact contradict consistent reports from humanitarian agencies and of course eyewitnesses. The violence in Al-Fashir mirror RSF's...
Warbixinta RSF waxay ka hor imanaysaa warbixinno iswaafaqsan oo ay hay'adaha gargaarka iyo markhaatiyaal goobjoog ahi soo tabiyeen. Rabshadaha ka socda magaalada Al-Fashir waxay si cad ula mid yihiin falalkii ay RSF hore uga samaysay meelo kale sida Al-Jazeera iyo caasimadda Khartoum iyo meel kasta oo ay tageenba, ayuu yiri. RSF waxa ay ka dhalatay urur la oran jiray Janjaweed oo ah Maleeshiyaad Caraba. Ku dhowaad sanadkii 2003 ilaa 2005 waxa ay ka taageeri jireen dowladdii markaas jirtay in ay jabiso kacdoon ay hoggaaminayeen kooxo aan carab ahayn oo ka dagaalamayay gobolka Darfur. Qaramada midoobayna waxa ay qiyaasayaan in ku dhowaad 300,000 oo qof lagu dilay ololaha hore. Maxkamadda dembiyada caalamiga ah ayaa iyaduna weli raadinaysa hoggaamiyeyaashii weeraradaas oo lagu eedeeyey xasuuq iyo dembiyo ka dhan ah bani'aadminimada. Nathaniel Raymond oo ka tirsan Yale Humanitarian Lab ayaa sheegay in ololahan hadda jabhadu waddo aanu ahayn mid cusub.
What is this? Is this genocide? Yes. But it's not just genocide. This is the final battle for the completion of the Darfur genocide that began 20 years ago. The scale...
Ma yahay isir xasuuq? Ha, waa xasuuq. Xasuuq keliya maahe, waa dagaalkii ugu dambeeyay ee lagu dhammaystirayo xasuuqii 20 sano ka hor ka bilowday Darfur. Baaxadda dilalka, rabshadaha xad-dhaafka ah iyo xawaaraha ay ku socdaani waa wax aanan hore u arkin. Samada ayaa laga arki karaa dhiigga dhulka yaala. Siiriya iyo Afghanistanba waan ka soo shaqeeyayo, tana ka sii xun, ayuu yiri. Kadib markii ay jabhadu weerar ku qaadeen Al-Fashir, ayay dowladda Mareykanku sheegtay inay la shaqeynayso ciidamada Suudaan iyo RSF si loo gaaro xabajoojin bani'aadnimo. Masaad Boulos waa la tariya sare oo Mareykanka kala taliya arrimaha carabta iyo Afrika.
What happened in Al-Fashir in the last 10 days is extremely sad. The atrocities that we've seen, of course, are totally unacceptable. And we're working on this for the last almost...
Waxa Al-Fashir ka dhacay 10 maalmood ee la soo dhaafay waa wax aad looga murugoodo. Xadgudubyada dhacay lama aqbali karo. Waxa aanu wadnaa wada hadal si degdeg ah loogu helo xabad joojin. Rajadeennu waa in dhowaan war wanaagsan laga maqlo, ayuu yiri. Laakiin Al-Qaali Abdul Rasuul iyo Dooxa Maxamed waxay weli ku sugan yihiin cirkaa dheer dhulkaa dheer iyaga oo amin kasta u dhiga taagaya warka qoysaskoodii Suudaan.
It's heartbreaking and it's very, very hard to cope.
The survivor's guilt has been, not just me, if I'm being honest, has been hitting every Sudanese person that I have known or associated with.
Wa murugo aad ayayna iigu adag tahay in aan u adkaysto, ayuu yiri. Dhuuxa ayaa iyaduna waxay leedahay, aniga iyo qof kasta oo aan aqaano oo reer Suudaan ahiba waxaanu niyadda ka dareemaynaa dembi ah in aanu keligayo badbaadnay oo nabad qabno, hoy iyo cuntana haysanno, halka dadka yagiina ka silicsan yihiin, ayay tiri. Warbixintanna waxaa noo soo qoray Sam Dove oo ka tirsan SBS, waxaana soo saartay Laanta Af Soomaaliga SBS.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook ee SBS Soomaali.